Maternité Centrale ko wonjita wi'a Isaka Gazubi waddanama radio ko ƴewata cellal himɓe kandu woni arano ko wadda ɗon en no wodi dermun to nyaw sere ƴewete min du woni ko firti nokkure den en mi golli duuɓi nayi der majjum mi wala banni o
ayno tabi
de hajjiya ko tawi aɗa tawrano ɗe golle moƴƴuɗe nder Niger noyi waɗi ko taweɗa hannde nder leydi Belgique ɗon
wallay goran tokkoymi warde ɗo en kanko du o wari tefude noon kan woni ko jooɗimi nder wuro ko
ɗum woni ko gonɗa aɗa waɗana ballaga yahde e rewɓe ƴoɓe Niger no warɗo en ɗam
le fedde ɓiɓɓe leydi Niger tawaɓe ɗo en mi hawji fi rewɓe e sukaɓe illa jomum waray sey haala ni kam wara no wodi ko ƴamiremi ɗum gam min ɗo anni wuro gon en e nogo yahirta ko watta jomum de wari to tampo de ni jomum wari du sey mi fooɗa hakkillo muɗum no jomum watta ko heɓa talkuru jonde ɗo en illa ɓooyay gal leydi di en de ni neɗɗo wala talkuru jonde kan e ɓolum fu no fota jomum hetta hakkillo fukkingo ga wakkati fuu de ɓe ummike ɓe diwan himɓe ɓe tinno e ɓe nanga himɓe menen komin mbawi waɗude kan woni min ada jomum ba nder salon amen no min accan jomum fukko woɓɓe no gaɗa lewru yahde lebbi ɗiɗi meɗen tawra nyamdu tawaɗo ɗo en fu no nyaman minen madu min keɓa baraje majjum seni jomum no haala ka hanne jango haala ka to kanni woni peno de woɓɓe no giɗi hunne sey nanga hawnidira fu hunne meɗen poɗa hakkillo maɓɓe dow
majjum
rewɓe enna e sukaɓe rewɓe soɓe gaari ɓe keeɓi talkuru jonde golle ɗe woni koɓe gatto nder Bruxelles ɗo
buwol layɓol e moytol cuuɗi kanni woni golle maɓɓe ɗum du no ɗon no waɗane talkuru nder golle ɗe ni woni ɓe keɓa ɓe kunta hajuji maɓɓe
kamɓe rewɓe ɗum woni ko mbawɗa yamirde ɓe seni jomum wima waran ɗo a wiyan ɗum warana joɗo nder leydi tong enda
wallay seni leydi din en wooɗi minen ma innira e maɓɓe min kootay gam min naywi gande leydi maɗa heeɓi jawdi a heppata ko nyamuɗa neɗɗo dillan nder pewolgol